songa naye abakungu kuva mu ministry y'ensonga z'ebweru wa Uganda nga bakulembeddwa mu mutesitesi omukulu Vincent Bagire batu yayidde mu kakiiko ka Parliament akalondoola ensaasaanya y'ensimbi z'omuwiwoomusolo. Ababaka babatadde ku nninga bannyonnyole lwaki emmotoka ezaakozesebwa mu lukungaana lwa NAM neggi 77 mu 2024 tebaziwandiisa ku sisitemu ya gavumenti emanyiddwa eya IFMS Asset Register. Wabula ne basalawo okuziwandiika buwandiisi mu bitabo byabwe nti abakulu ku sisitemu teziriiko naye nga mu kitabo mweziri mu bukusi ziri ziri mbuku sisimu sisitimu kati yabaka nga biyambisa lipota ya sabo waliziwe bitabo omanyi bobo yesigamu uko oriechi musasuza ukuba miwatwa mwenye yuwa mikolewa kati yabaka wakati biyambisa lipota ya sabo waliziwe bitabo vya government ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetano ni machizula ti government ya China ya wa Uganda moto kachukumiana ezeki kacha Prado ne Maximus ezo kutambuza abagenyi abaneetaba mu nkungaana zombi okuli olwa NAM n'olwa G77. Wabula enkungaana ezo bwe zaggwa abakungu mu ministry tebaawandiisa motoka ezo ku sisitimu ya gavumenti ey'omutimbagano era eno olwo emotoka ezo emanyiddwa nga IFMS Asset Register. Kirondo kyeraliikiriza ababaka ku kakiiko ne batandika n'okuteebereza nti kyandibanga emotoka ezo zaatwalibwa abantu ab'enjawulo mu gavumenti ne bazeeguza nigye bava baziwandiika buwandiisi mu bitabo bya ministry kyokka nga zaali zikyali mpya era nga zaali zisobolera ddala okusigala nga zikola emirimu gya gavumenti emirala. Kubajjukira olukungaana olwo tebaweza myezi esatu nga luvumbujja kati emmotoka empya nga bagireese nga kapyata manyi wano Uganda ebyaffe biralamu. So wano tulangirira emmotoka nga ekaddi ng'eyiseeko emyaka 16 ng'ogyeko gavumenti ebabikako wali etteeka yo ezaweereza bw'onosanga omuntu nga alina emmotoka yeeragaye emyaka 25 nga emmotoka ekusinga obukulu ng'emmotoka etambula nyina ne gye nalaba mukwano gwange ng'agiyina yagitereka ne mugamba ya myaka emeka ne nga nti yaliwo ku mulembe gw'abakombozi kati abantu enjawulo mu gavumenti bagamba emmotoka zino omanyi omukyala kati ono omukyala gwe bawangule etembabule yali mu kintu kino
namugga ayinaku zino omukyala oyo akoze bambi
ne luli yali akoze lwakuba munaye nga bwomanyi ne bitatambula bulungi naye namugga abuuza ebibuuzo
Why has the Ministry of Works and Transport facilitated the registration and provided temporary storage after cell service, including maintenance and warranty support? The auditor noted that the Ministry of Foreign Affairs recorded the 140 vehicles in the manual register, but was yet to record them in the IFMS system. I further noted that the ministry is in the process of transferring all its manual assets register into the IFMS. Tell us about these 140 vehicles and how they were distributed, why didn't you record them properly?
Mukwano kuno mutesitesi wa ministry Vincent Bagire yategeezezza ababaka nti emmotoka zonna 14 zikyaliwo nti naye mu kiseera sabaliziwo ebitabo bya gavumenti bwe yakolera alipoota y'emmotoka ezo zaali tezinnafuna logbooks ekyo kiva zaali tezinnatwalibwa gamba na emmotoka ezo mama mukyala namugga emmotoka ezo tuzirina weziri naye zaali tezinnafuna logbook nga omanyi ekiwe kiyina enjawukana gyekyawukanamu
Madam Chair, we sourced those vehicles and they were donated to us, the 140 vehicles. As the auditor notes, we received the first bunch of 70 vehicles and then received another bunch of 70. Madam Chair, I'm going to ask the Undersecretary to speak to uploading the vehicles in the IFMS system. But I want to say, Madam Chair, that all the vehicles are registered. The only aspect was that the team had not collected the logbooks from the Ministry of Works. And Madam Chair, the logbooks have since been forwarded, and I have a letter here from my colleague, the Permanent Secretary, Ministry of Works and Transport, forwarding registration documents for the last batch of the 70 Maxus vehicles.
Kati awaka kachiko kano era bakunyiza omutesitesi wa ministry eyo ku nsonga z'amabanja agasukiridde nga kanono gava ku ministry okulemererwa okusasula ssente eri ebitongole eby'enjawulo ebiri ku ddala ly'ensi yonna gavumenti eno by'erimu nga memba era ng'amabanja kati gaweza obuwumbi 8 nga agamu gaakamala emyaka egisoba mu 10 jjukira ebbanja buli we likula likulira ddala ayagala okumanya ebbanja bwe likula twala ekifaananyi ky'embwata wano omuntu bwakola embaata ne esobola okukula neeyalula amajaga geyaludde ne gafuuka agazzukulu n'abazzukulu ne bazzukuza mukwanukula yagambye nti akakiiko obuzibu bwabwe nga ministry y'ensonga z'ebweru w'eggwanga nti naye buno si buzibu bwabwe oba oliawo ekizibu kya ministry ebyensimbi yetaba wa ssente kusasula ssente ezo kubanga nabo tebasobola zisasula nga tebaziba wadde basooka kuzituwa ne tulyoka tuzisasula.
Proceed, PS. Why don't you pay arrears? Why do you make your country face those diplomatic embarrassments by sanctions?
Uganda subscribes to a number of international organizations, and in that subscription we have a duty to pay subscription fees. And Madam Chair, this is a matter that has been with us for quite some time. It is true, it is embarrassing in many cases, as the report has outlined. Now, the arrears, Madam Chair, because there is a charge on I as the accounting officer of failure to budget. Madam Chair, I'm given a ceiling in the MTF, and I'm told this is the amount of money that you can budget by the Ministry of Finance. Now, those resources naturally cannot accommodate a bill of 25 billion annually.